You've got mad skills, but you're wasting them.
You're never gonna sell any records if you don't stop putting more of yourself into your music.
Let me show you my work.
Welcome to the house. Here, time stands still.
Every time I walk up in the motherfucking room, I make heads turn and in mind go.
Nick on a form, usiku to dawn, bogey goes on.
Katika kwena clears, nitenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sarubati.
Papa Fadela kimebaki ni kuchengia statue.
Utanipa tazabe kanashi. Mucha na maini si mabati.
Kinita show concert yako check it ili upendi. Ukinizo nani anaweza check it uda ili useni.
Wananita sultano kugeto. Wananita sultano.
Techno.
Hey, if you know, you know.
I check you superhero on a mission.
Techno.
Ali come na pandemic. Na sisi dance style ya pandemic. Kutoka na kadi kangemi.
Ni weekend ime pika na gradundana. Shika jaba pita besa kwa supana.
No.
Chilling na wafinka aladhi. Wedepo tuko depo wakiwa mocho. Kenya njete na wobi tukibambuka. Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho. Wa mocho. Wa mocho.
We are Q Point Entertainment, Q Point Family.
Oh my God, she be viper. She won't back down, she a fighter. She a very, very different girl. She a belly, belly, belly dancer. Just like that, omo, just like that. She did my front, she done the my back. She done the move, she done the wine back. I like her. She got me like ja, Elijah. She the gospel, Allah for Elijah. Someone come save me from Delilah. Save me from Delilah. Ja, Elijah. She the gospel, Allah for Elijah. Someone come save me from Delilah. Yeah. Save me from Delilah.
Yo, I'm still prezo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so. I'm still
techno.
I'm a gentleman. We're healthy na kunywa kato my vitamins. We can get sip in the kato my vitamin.
Yeah.
Don't quit fresh.
Yo, I'm still prezo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they mark when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Nikwapa kwa sababu yako mama itisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo ni mwenyewe, semi na taka shinga. Natume number ya county, na jina la
Sinanga ubaya. Ay beba beba. Akikuja mina deka deka. Deka nyama iki deka deka. Napenda kukachocha kakicheka cheka. Nako bash mina meremeta. Njulu bengdo na keta keta. Na changanya changanya kaka bureta. Body figure toa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile dontareta. Na kwaga na connect na coordinator. Sina time ya call mireta. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Msupa uko fine. Una kamanzi yako 20 na uko 35. Nitakurarua leo kama tumbo fry. Ama kare gani, ama namna gani. Manze kuna vile, vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuogopa. Vile unatapa flash wene wa monyota. Unapenda genge, nono kisitoka. Zina yako IG inataka kukistock. Sipendi mamblain, na mamblain amua block. Umetoka salon, na bado natusuka. Usisikize huda, usifunge duka.
Oi, naona standa unakatika. Upo kimya sana mkato, au kunde mefujika.
Na kanyoka round hii, na hivi uwezi bila mimi.
Najikuta JZ, oya unaludi lini?
Kaka, huko amefunga mipaka, ila tiketi nilikata nirudi kabla Pasaka.
Ndugu mse kisusio, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Raundi hii, sio unaunio. Daraja la mpasi
kumekuja, visa gapi uko nipe takwimu.
Nimeamka nishaweka bando na mgoja umi mwalimu.
Anapambana yule dada.
Kanga alimwafuria kofia, wametoa sanitizer zaidiki, yani ukipaka
utasikia. Corona ni shari, yani bongo kila mtu daktari. Masai kachemsha majani ya mpapai kanywa na sukari.
Uza dimasko anafua, sijui nani kawafundisha.
Huku kuna dada kajifikiza mashetani akafundisha.
Joke siasa kando, unajua uchumi unashuka.
Sio bongo tuadi ngambo, watu wamefunga maduka. Hapa nawaza pesa bango, benki walokopa na juta. Tukisema tukae ndani na hii njaa sitakufa.
Hali inatisha na umaskini, tunaumia ni sisi.
Yani bora ufe kwa ukimwi, angalau utandika urithi. Kwa hiyo hamna bata, sio kidimbu, sio tipsi.
Kaka madanga amekata, sio zitimbi hizo pisi.
Wana wana wana
chefs cause she's a treat. Oh, she's so bougie bougie, on appetite.
I'm a savage, had a tooth nasty. Talk big shit, but my bank account match it. Good, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters get my name in they mouth, not a gagging. Bougie, he say the way that thing move is a move. I told that boy we gotta keep it moly, me the room key. I done bled the block and now it's hot, bitch, I'm Tucci. I'm mood and I'm moody. I'm a savage, classy, bougie, gadget.
DJ Techno.
Fresh and clean, we are stepping at the party. Bones and push and make we kickstart the party like so. Cause we only live once right now. Yes, we only live once. Say your selector, rewind and come back again. Watch out the girl, them a wind up again and again.
Okay.
And again, and again, and again.
A boom shot, huh?
Ayo, auto.
You know the dance all the things so. Everybody juggling again so. Every girl in the building so. Frankie D and Kaki are killing you.
So the replay Mr. DJ make we jam all night.
Hey. Big up, big up.
Nice man is the way I do it in a rubber dub style.
Hey. Take a girl and again we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam.
In a the music again we a jam. Sound boy a turn mad again pon the track. Everybody dem a dance again but we drop. Feel the vibe anytime Zilla Frankie a come. Yeah,
if a mad killer vibe all of the Hugo Salanka me de dance all this. Every time me step around pon the rubber that me one couple up with me girl dem de.
Yeah, this sound.
Hey. DJ Thomas pull it up, make the girl them scream. Oh yeah. Cause it's a big man king of girl in the place. I mean no do no baby sitting me a set up the place.
So the replay Mr. DJ make we jam all night.
Hey. Big up, big up.
Nice and easy we a do it in a rubber dance style.
Hey. Take a girl and again we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. And pattern and start over the jam. We a jam, we a jam, we a jam, 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 jam.
Officer, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gita gari. Officer, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gita oi.
Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, siyo zimelipuka. Endo nito konga skiza kazi kiwa zimelipuka.
Doba ni noma, nasikia kaimi anza kwa kachi. Nasimenishika, nasikia kaimi anza kwa tachi. Tachi, utasikiza toki jisike weni mklasi. Zitoki adi legida unasikia tukuvu wa shati. Situ kupati buda usilete masharti. Na denge mejibeba ndia na we kwa katikati. Nisbe nishika niko rada na wakati. Wese umesundwa chemba tusifike uko kwa panti. Ini banga ka uko rada inakubeng. Deng umezi sechi na uko jaba na kidem. Kani chain na pitanga tu kwa gang. Knees and toes baby bend for the king.
Indele doba musikiza nkiwa mokoka. Indele doba musikiza nkiwa mechoka. Doba ukisikiza mashetani zina toroka. Doba ukisikiza ziwa zmeshika roo inashtuka.
Ovisa, unucho mabisha. Na kwezi menishika tani humishe kitagari. Ovisa, unucho mabisha. Na kwezi menishika tani humishe kitagari.
Zimelipuka, chikro zimelipuka. Zimelipuka, chikro zimelipuka. Zimelipuka, chikro zimelipuka.
When you want to kill a mission singer, like your woman and fist been run like a jam can't tire. Endless loving and it can't expire. I will say that I never hands up. When you want to kill a mission singer, like your woman and fist been run like a jam can't tire. When you want to kill a mission singer. Singer, like your woman and fist been run like a jam can't tire. Endless loving and it can't expire. I will say, that I never hands a prior.
You know, say, you have the loving for me body when you hold me. And if you call me, we come. Baby, me now let her go. Love is like a seed and you reap where you sow.
And when me blaze it up, me know you're not
want it bad, but like it against the law. Light up, bright up, yes, that me want.
Correct me pa' my skin, me feel a car. But my body, she a draw. So me tell you raw.
Baby, when the bright lights start to fade, fire up your lighter,
throw
on with the
way.
EDFU Records.
Do, 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 si, do, do.
La, la.
Shinda loto, kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda, itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Techno.
Haters wanasema mteme ndio upenye. Na wajibu uni ndo ili undwa heaven. Usiseme siku sema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender, ntakwa the defender. Bulletproof kutabai pia na mandenga. Alejandro sipe inanya kama nectar. Primary meat na tomato sauce ya pepper.
Nimekutana na wengi sana. Wanene wadogo na wembamba. But I'm not happy without her. Not happy without her.
All of them are talking, talking, but you the one. Can you be the one?
Said I be the one. Said I be the only. You're my number one.
Number one.
Never leave you lonely.
Baby girl, you the one. One and only. My number one. I'll never leave you lonely. No, no.
Let me be that girl to love you.
Ah,
nice baby, I see fire. Bila naku feel baby, ume come na ubaya. Oh, asini papase kidogo, na mini fimbe kidogo. Oh baby, usini pe kisogo. Baby, kwe kwenja gala, kwenja gala.
Said I'd be the only, you're my number one.
Number one,
never leave you lonely.
And baby girl, you're the one, one I know. My number one, I'll never leave you lonely.
The streets need royalty. The streets need unmatched skills. The streets need the DJ.
Hey, shorty with the long text, I'm talking. Shorty with the long legs, she don't want you. Yeah, last year I kept it on the tuck, hey. 2020, I came to fuck it up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death, and an easy one. I want a pretty girl, and an honest one. I want this drink, and another one. And I'm troublesome, yeah. I'm a pop star, but this shit ain't bubblegum, yeah. You would probably think my manager is Scooter Braun, yeah. But my manager with 20 hoes and Budokan, yeah. Hey, look, Ariana, Selena, my visa. It can take as many charges as it needs to, my girl. That shit platinum just like all of my releases, my girl. Niggas come for me, I tear them all to pieces, my girl. I'ma show your sexy ass what relief is, my girl. Please don't take no shit that's about that, how you geeking. And I'm not driving nothing that I gotta stick the keys in. Wonder how I got this way, I swear I got the
bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. Run a plane to the fucking helicopter, yo. Cops pulling up like I'm giving drugs out, nah, nah. I'm a pop star, not a bitch is calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs out, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor.
Una matiyo ukanipata ku mimi kukupenda ikawa sababu nipitie mganga na babu ili nikunase uache dharau. Akili yangu ulihesabu ukaona tambora uniache wangu. Kila siku nina kalamu nihadithie yangu maumivu. Mapenzi ni maji nishayanawa, na kama ni nguo nishaivua.
Ni jam zing, sahi niko ching ching. Lugha ya kimombo adi niko jing jing. Nimenyanya, niko dim dim. King king, matululu ting ting. Ade bad man, niko pin pin. Wash, ako futi sito skija di kwara. Kabla niku chai, niku peleke na mtara. Gwala gwala, zied dala dala. Gala gala, woto takudara. R.I.P. Vasco, ski na dirash. Moment of silence, tuwashie shash. Juzi wali mok na tileo wamepasha.
Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko mboka. Machimbi bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash.
Dukonzakwa, wako shomwi. Na mamboki, wako mamoshi. Dukonzakwa, wako shomwi. Na mariambes, wako mamoshi. Luku diriba toja imenyo kungira. Alele leo kusere kwa pira. Na machaji leo tuko maondira. Makangede ni mandukiza mafila. Shashola dosiezi ishibila. Kakidim na kiliet na warena. Kwa kichuwa mna wavuti ya mbegega. Roundi itabidi wa metebeva.
Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko mboka. Machimbi bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutapa.
Dukonza kwa wako shomwi. Na mamboki wako mamushi. Dukonza kwa wako shomwi. Na mariambes wako mamushi.
I really wanna tell you
how my day went.
Really want to spend the weekend with you. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah, but I don't really love you now.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend. I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend with you. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah, but I don't really know you that well.
I really
really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say, I don't remember, say, I
don't really know you that well.
Hey.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh, no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there
if I
want to, but me, I don't know.
Oh, no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. We break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you all my day went. Really want to spend the week. I for sure you just stay down here.
But I don't
know. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Mommy, me gonna start. Pull up in a fast car, yeah. And a fast start. Make you want the fast car. Oh, your heart state, now no vacancy. Last time, see you on FaceTime, shutting up the place, bout you know my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my passion on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. Better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bugger and talking. Me nothing now, we are chilling in the apartment. Hope you don't mind me asking. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch bro. Mommy, me gonna start. Pull up in a fast car, yeah. And a fast car. Make you want the fast car, yeah. I know you're feeling me.
No.
Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah.
You ever met a real nigga rock star?
Yeah.
This ain't no guitar, bitch, this a clock.
Ooh.
My Glock on me, the promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that nigga, get the bus, 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 bus.
Na machozi usinipe ejeki, usinipe atepeki. Njoo kwangu ma unipe malavidavi. Wewe ni daktari, njoo unitibu nisipate maumivu. Kwangu tabibu, kwangu safi kana kwambia karibu. Njoo kwangu ma nikushike taratibu bila aibu. Ndio manake
uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Ndio manake.
Alejandro,
Naughty.
unajua we ni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga. Ye ukinikanyaga utanipenda kaboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanukia kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudinya na kwa choche. Masi ranzo alipatikana yole.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto. Foto moto inaleta ndoto moto.
Walk home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search porn. Condone, malizendom. Utaziwasha tenfe. Walk home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search porn. Condone, malizendom.
Hip hop, hip hop. Kifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito.
Wakerito, wana woni ita nikiwa ombizo.
Dewa murang
Tanyo.
Magic end on the beat.
Demboka home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search pond.
Tanyo.
Condone, malizendom. Utaziwasha dimjwe uniform.
Hip hop, hip hop. Sifonye ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za mabeli bottom. Nishiko, atyo tuko. No dika lad kenya bottom. Nako TikTok, kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko ritho, diwa kiombitho. Na finya pakelia isi dildo. Na mwaga te arepe kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nlijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Kuda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, jururi, jururaga, jururi. Oriawe duda, jururi. Emenyerere, jururi. Jororie, jururi. Turiko sawa, jururi. Tutuzko sawa, jururi. Namuko sawa.
Hip hop, hip hop. Sifonye ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok.
Sinibash, mkoro alicheza na keki.
Sinibash,
mamori usai waitane.
Sinibash,
nataka watu wajibambe.
Sinibash, bash, bash, bash. Sinibash,
mkoro alicheza na keki.
Sinibash,
mamori usai waitane.
Sinibash,
nataka watu wajibambe.
Sinibash, bash, bash, bash. Sinibash.
Nikirao na dungisi wanakapi. Kamna uba sherehe tukisnadi. Na usikose kuchanu wa smadi. Leo lazima tutakuwa inadi. Niko gwata on point ona kafi. Kwa parir vile niko na unasti. Kuterrorize kuweka tumjasti. Vitu trundo nafanya kutangaza.
Sini bash, mokoro anicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, mpaka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash. Sini bash, mokoro anicheza na keki. Sini bash, mamorio sai waitane. Sini bash, mpaka watu wajibambe. Sini bash, 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 bash.
Techno.
We ulisikia wapi niliacha kuchonga na gym? Niliacha kulewa na dim. We ulisikia wapi niliacha kushika kizim? Na shika kijaba ka gym. Zikishika sana lipua kijaba. Na chera kwa hii kusika Vasco da Gama. Niko mavela zime nice, niko andas. Na leo zime banja. Ziki nice basi pe watu kijaba na. Kama play si bado mini na kaza na. Mi ukaza be tight kama bandana. Niko mavela na kuru kama rasta man. Zime banja, kuta zime banja. Na leo zime banja. Zime banja, kuta zime banja. Na leo zime banja. Zime banja, kuta zime banja. Na leo zime banja. Zime banja, kuta zime banja. Na leo zime banja. Na leo zime banja.
Nikiongea tu ya Mungu, no will you play me. Koma zangu zikikosa words karungu, will you play me. Nikipata kademu na sina kakitu, will she play me. Nikipata madeals, no mati yangu, will they play me. Ukinita show concert yako, check it, will you pay me. Ukilizo nani anabweza check it, Buddha, will you say me. Now will you stay with me, will you stay with me. Nikipata shida, take it on me, will you stay with me. I trust no man and I fear no evil. I trust the only one who came to clear all the evil. Ungekuwa time ya Yesu, ungekuwa evil evil. Ungepewa ile jiwe, iwe mkate evil evil. Ungetisha ka blue band, na ungeza weka chai. Ungesema nipe mkate, na ungeza we divide. Ungetiwa 10 commandments, ungeenda ya Sinai. Yama ungesema pea vita ni mchoka msidai.
Binadamu ni wake wande, lakini upendo wako ni ule ule. Nipe nguvu ni vumilie, nisije nikazama nishikilie.
Unacheki superhero na mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nae mob ingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekend zima kasi miko mteja. Flow ya kukufanyo se machine come tena. Tom Ford inakuja na breeze una smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Cheki black juu chini. Window ni litint kabla uhamie mjini. Ningumu resist chizi fly kama mimi. Before uni trust when you make a technique. Spadiliki melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful you're not teaching. Girls are thinking ni makin tu na makuin. Squad yote baka DJ. Juu ya kuongeza tire. Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on Michael Jackson. Bank account on spend my cash on and her ass on. Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on na ni black.
Boys club tumedunga maopena. Nyonginyo tuko moshi. I swear siyezi tell pali tuko tuko setere sese. Mchezo rezeze. Rani shita ni mubuture sese. Switch bank what a champe does. Ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini ko divine na gedai. But there's a will there's a way niggas inje andoa. Chaa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo.
Kodi medunga black dan ya G-Wagon again. And a black model and a friend. Chupa ni black tags in tact kwa swag.
Nasumbuwa kakibeti ya chalo.
Squad yote baka DJ. Juu ya kuongeza tire. Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on Michael Jackson. Bank account on spend my cash on.
Papa Fadela kime baki ni kuchengi wa statue. Nusa chendula inje na unajua tuko 5-2. Tuko afde na kike mbogi yote my true. Masiba ndo zmeja kama Manchester Blue. Game doli kuna fanya gani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua wati kam. Na maliki wa safi ongeze bei ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your madam.
Game what a guane what have I missed. I miss kasi ganje haini saidi saidi. What a guane what about it. Bro man kona die beef kalale.
Lale lale la.
Kalale hey. Yati yati nini kalale.
Lale lale la.
Kalale hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi.
nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati, ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa, unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea
Techno.
Wata gwane, wata vai miss. Kasi ganje, hai ni saibu. Wata gwane, wata bauti. No man, kona daibi, kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Na pandemic, na sisi dance style ya pandemic. Kutoka Nax hadi Kangemi, new dance style inashika hadi kwa jelly. Sanitize baby girl ukiwine, na bile una wine baby girl uko fine. Tukimedi buta boss pandemic, new dance style buta tuninguri. Amuri wana day ati ni tragic. Tibi do, bazi tibi do, zirabenda bile girl. Una tibi do, tibi do, bazi tibi do.
Midi Njiguru Production.
Flexible.
Wanauliza mtanta malini, wantakani ya simtai meni jenga mimi. Haiwezekani, hata sidhani, wacha ni washo utamu wa mtazetu ni gani. Utamu wa kayole ni ukali, ngoma zetu zinawashika kisirikali. Ukienda dago, wezi toka zero, mazaronga zipewa makofi ya kilo. Na roll kila mta, like a boss.
Sibo sipo boy, but bado na flow.
Kutoka Nairobi Mandera, paka coast. Hii ndiyo teme kila mta kubos. Na manane on top, sipo boy on the spot. Dar es Salaam Kigoma wako lock. Kampala Rwanda tumewa rock. Vibe ya mta sai, doa ina talk.
Uptown, downtown, love ya mita. I make them feel love ya mita. Uptown, downtown, love ya mita.
Utamu wa mta siku hama mta. Bainda ikali ngia na hama mta. Wasiku choche atuweta kutoa huku geto. Kitu hawajuya wezi kutoa uketo. Nairobi shambala mawe rizon waseni mastona. So niko chini ya muamba na usini ulize mbona. Ate isili squeezy mwingi yanga easily. Niko madhare uskin advice machizi ji. Tuende thika tuone kata make Kenya mpya. Tumekumtaka Dubai hakuna chachai dubia.
Afadhali give like my boy wasichai. Waki get high sana watapoteza why.
Simple boy tulia kuna wase lazima wa medi. Kwanza we ni bro kam ni kusetie mahedi.
Vizi, misi die hiyo kitu. Muba mama fans ata kasi kuma vitu.
Line saba on top na virusi will never stop. Tuwaki dis mama zao si tunabiga padisa baba. One love, mdani tunakana hero. So tunabiga pwaze wote hadi wa Cairo.
Uptown, downtown, love ya mita. I make them feel love ya mita. Uptown, downtown, love ya mita.
Ni weekend imefika na gradundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Tapto mali piga chumsa kamtirina. Iji nice sado tisi na dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tazie
Adigata. Adigata. Adigata.
Goro, nina dai pete tani guzandani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utam nyuma, nina kibyangla. Dunga masilva mbogi, nina ugyanga. Roga mshavichua, kuna uganga. Mpenda nguati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekend imefika na gradundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapto mali piga chumsa kamtirina. Biji nice the dirty sinada bangana. Leo klabu kwa shika.
nimekula mbuku jo, system jo imeninyima kazi jo, degree yangu ni urembo jo, mbogi jo inataka dishi jo, inabidi tuwateke wa moto, tupateza machwara wa moto, utanipa tazabe kanashi mchana maini si mabati, nikichora vile ntateka tu wadhi, niite mkulima na mimea, mkurugenzi wa kujipulizia, kuwa moto ndio riba.
Genje sisi unajua ni kuwa mocho, makirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje sisi unajua ni kuwa mocho, makirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Racho bila nginyo ni kurianyu, wola bed na 21 karuna, wairua kujirianyu na makugling, mongrel, Moscow, Zaki Ganfa, Wave Crow, Delangia ni Warena, Ubra, Wola, Yutuko, MG, Dople, Machuenga, Kila Rengwa, Batko, Ngwara, Chude Genje, Chimling, na Waflinka, Laden, Wedepo, Tuko Depo, Wakiwamocho, Genjete na Wobritu, Kibambuka, Rakitich, Kuwa Dalo, Wakiwamocho.
Genje Strips, unajua ni Kuwamocho, Mikirao na Rauki ya Kuwamocho, Wamocho, Riang ni Kuwamocho.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania, anipe dawa za kiume, leo kuna manzi mimi nanyemelea, kuna vile na mdai jo, nataka kumsambo kaneli, nitasikia laha ndani alo, akinipa laha ndani alo. Kakeni katait kadogo, vile nilitoa Kenya mo, ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo wananita sultanu kugeto,
Jagno
wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo, tupitie mpambe tule wali, twende pangani tuchande majani. Nono umevamini na unashinda ukivuta vuta chini, niyo haka inainua sio siri, samahani ni macho sio mimi, tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa, kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai, manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na
bilao. Kuja uyu mke nasi, mata kinywa jecha waswasi, na kama tingari nazima ita taxi. It's all on me, bado unafuma namba, penda watoto nye darasa, punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe.
Sasa shina selila, shina regular, fakima piki basa melila. Tumelo, tambogo na biti, tumelo, tambogo na biti, tumelo, tambogo na biti,
Chetume ndo 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 tamoko na mitu tukese.
Ready 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 ay man. Yes I'm ready 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 ay man. Yes I'm ready ready ready. A long time me ready. So me fuck the girl in a Babylon.
And a bad man police fi a bam bam. Flip it and burn it and you smoke it in a wrong bum. Rock it a rock it fi the wicked is but mine. Mind the play again a white coupe and timeline.
Toneka kukuru, kukuru kakara. Kakene shake pana kula kukumangana. Ina kana ke kinyo, tekolika. So kinyo, so kinyo, kinyo.
Tetumelo, tamboko na miti. Tetumelo, tamboko na miti. Tetumelo, tamboko na miti. Tetumelo, tamboko na miti.
Ready, 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 I'm on.
Bas baby John John John, nikupe man John John John. A baby John John John, nikupe man John John. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Yo, si umejibeba na cheki izo haga, ndani ya dera. Kwezi mitua minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja. Kuja ni kupe motaratara, nataka tuende geja, tuende kudaradara. Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara, nikupate nikuteke, nitupe lugha ni ucheke. Nikulambe, nikumange, nikuchape, 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 hadi unyambe. Excuse me, iyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya mo, nitakupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujifiche. Bunjo.
Bas baby njon njon njon, nikupe man njon njon njon. A baby njon njon njon, nikupe manjo, jo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Zimepanda, zimeripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada na ngango ya foti, kwa kichwa medula adi kwa magoti. Zimepanda, zimeripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada na ngango ya foti, kwa kichwa medula adi kwa magoti.
Guzling pispo ni ya kibla, dit ni dibla ile genje. Inigri miurien kadi shock dem, mambeko zina mwok ni mogadha. Kanairo governor ni mjamu, Lagunya Skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma, nikipaa kila yuk ni dangulo. Kwa ngife baroda imemokre, matibien kuwa bambua mashashken. Kamili wa kimsnadi pochanyagu, militant muari ya utu frontline.
Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kanda kishada nena noya poti, kwa kichwa medula adi kwa magoti. Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kanda kishada nena noya poti, kwa kichwa medula.
Military dad, let me show you what a military dad I go do. Military dad, let me show you what a military dad I go do.
Military dad, let me show you what a military dad I can do. Military dad, let me show you what a military girl can do.
Hey girl, in your tight top skirt, there be something to tell you, got a something to show you. Hey girl, in your tight top skirt, like a 5G connection, you give me satisfaction.
Satisfaction, center of attraction. Leona nipindua, mina feel kama fraction. Wale kwenye mifika, mina deserve a mansion. Afu ni boss, IG, minita kupa caption. Caption na emoji ya matako. Nintroduce kwa mbogi, tunapenda hizo vako. Nibaiye karina, unipeleke kwa mamako. Nimjenge kakitenge, kamoja kale kasako.
Unatati kataro, wanyarabala.
Vicky Pandas. It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor.
tuseme sipo on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa.
Usiku to dawn, mbogi ko zone, imewasha kingdom. Keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Tho simpatico phone, nasikia ako salon. Tulo mindo the bomb, club pia imikrom. Mbogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si who perform, rende pia ni wrong. Niko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chat, tuweke sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya flow. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize ganji tumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha
tukichesa. Cause leo ni kutesa. Tesa.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na kata nga maheni. Heni, staga na staga ni kimedi. Medi, staga na staga ni kimedi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali mani so nataka meni. Meni, staga na staga ni kimedi. Medi, staga na staga ni kimedi. Medi, adi staga na staga ni kimedi. Jamaje ume dedi ama tume bleki. Na ume noki wendi ama pia na beki. Saa, moja nianze kata keki. Na, menka kabambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madhare badae ni fane.
Iwiki ni nasikia kukata keki. Nasikia kukata bado ni. Pimepedi round moja aniseti piri. We mrazi pigwa ting ting. Leni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Zeki shika mina washanga kihudi.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na kata nga maneni. Deni, saga na saga ni kimedi. Medi, saga na saga ni kimedi. Medi, ni ujali ganje na ledi. Ujali mani so nataka meni.
Techno.
Just left from the bachelor's party. Light up drinks and light up shorty. My occupation is to crash party. If you don't know, you better act so far.
Well, I'm the Redding crash and them call me. You come to crash this party. Welcome to get them shorted. So let's get it started. Yo, I'm the Redding crash and them call me. We come to crash this party. We come to get some shorties. Let's get it started, girl. Over in this box.
I'm here, Ox. I don't want no more liquor and I'm glad. Frost.
Beer at Galapagos.
I wonder how much I would like this class.
And yo, we don't care, we just come for my blast.
Sign the guest book, me I take photographs.
One boy, you see the key.
You must last at the cross.
It's alright, man, we have a bus pass. Wedding crash at them car way. We come to crash this party. We come to get them shorties. So let's get it started, yo.
Crash
at them
car,
we come to crash this
party.
We come to get some
shawties.
Let's get it started, girl.
Girl, I hear the ginger. If you know I hear the gossip drop, shit, you know go in person.
Love the way you dey dance.
Girl, I hear the ginger. If I hear the gossip, girl, I hear the ginger. If you know I hear the gossip drop, girl, I hear the ginger. Girl, now you the ginger. If you know how you the gossip drop. Shit, you not go in person.
Love the way you the dance, girl. I ain't going ready. Why they can love fire. Mami, if you cool it.
Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati. Hop in my Maserati.
Girl, I wanna see you go down. Yeah.
Say me, I love the way you babe body. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati.
And I just wanna see you cry.
Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. I'm gonna check out.
Follow me, follow me. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. I'm gonna check out. Follow me, follow me.
Let me give you butterfly. Say now you didn't mesmerize me. I'm out to show to civilize, so
anyhow you go, I go follow. When I up the music, make it follow. Then I go give you steady on the slow.
Baby, don't tell me a ginger. Shawty, I know you like to party. I'ma touch up on you. Show my body shape. Yeah, yeah. Baby, come on, girl. Innocent nobody, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Say me I love you when you say party. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati.
Kuria dana unauliza kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati we ni kitu ambaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
hainishtubi lakini nimeshtuka we ni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtubi na iyo gari ya dadi haunishtubi na iyo pesa ya mami doka hapa doka nani unaturingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze una issue moja haitwish to be to fall up
I'm a jabba man na siezi katema kashada na ka glass ka kupima fix your makeup hita pangu za jemira see you later wesi mzing wesi king ataka ni kukazo si kaze kuonyi weni mtaro nilizamo siku je 2 weeks na wao ni judge tu sana na hawa lipwi na mangezo be like
Mina saka nitapata nizipata nipate kupeleka mama tu mapate alipiza na makuku leta bethi mamate kisha bom 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 dezi kate
chepukati 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 chepukati
Manga koko ni wazimu Mi wazimu wa mawazimu Sikiza, hii kitu imefanyika juu ya Nara Nara, ah, Nara, wee